san ni wo ye ho bitemba bifa mu mutima we urukundo we ruramata ibyiza ni wo ye ho bitemba bifa
Tomorrow.
mwijima ndareba umucyo kubimenya ni bwo buzima rumara ubwoba